Let's turn in our Bible to Acts chapter 7. And as I began preparation, I thought we might try to get all the way down to from verse 8 down to verse 16. But I want to just focus on verse 8. So Acts 7 and verse 8 will be my text. And I want to speak with you about God's covenant of redemption. Here it says covenant of circumcision. But in the overall picture, what we have here is a revelation of God's covenant of redemption. And I don't know what word is used in your dialect for covenant, but we will discuss that. But if you'll read it first, Acts 7 and verse 8. In English, it just simply says, "And he gave him the covenant of circumcision," gave it to Abraham. "And so Abraham begat Isaac and circumcised him the eighth day. And Isaac begat Jacob, and Jacob begat the 12 patriarchs," that is, the nation of Israel.
Mudwa puzola tulatsikula lero, kuchoka mu chapter 7 ndi maga 8 kuti chipangano cha chiwombolo.
We have to remember in this context here in this chapter that Stephen had been charged as a blasphemer of God and actually an apostate from the religion of the Jews.
Tisaiwale kuti kani yonse mutu wake ngoti Stefano amazengedwa mlandu kuti auchitira mwana wa Mulungu kubwalo la akulu la Ayuda. Ayuda wonse adamuzenga mlandu umene kuti Stefano ndi woyipa kuchitira mwana wa Mulungu.
But his purpose in starting with the history of Israel and of Abraham wasn't simply to prove that he was a Jew like they were.
Kuma Sitifano polankula mbili yonse ya Chiyuda ya Abrahamu amafuna kuti adzionetse poyera kuti nayenso ndi Muyuda weniweni.
But rather to show that the gospel message that he proclaimed, pointing sinners to the Lord Jesus Christ, was a message that had been revealed to Abraham from the beginning.
And
step by step, the Lord directed him to show that promise that was made to Abraham many, many years previous had in view a spiritual fulfillment, not just a physical. You see, they thought that the Messiah should come and establish a physical nation. And what Stephen preached was what our Lord preached, that his kingdom is not of this world. And that there was a spiritual kingdom, which is the fulfillment of all that God promised to Abraham.
Kumapo pangono ndi pangono, pamene Stefano amalalikira uthenga uwu, udafika pachimake penipeni kuti ufumu wa Mulungu wakwaniritsidwa waonetsedwa. Kumano ufumu wake sudali umene anthu amauganizira, chifukwa amaganizira ufumu wa dziko lapansi waoneka ndi maso, pamene iye uja amalalikira chinthu cha uzimu. Ndiyeno uthenga wake umakafotokozera kukwaniritsidwa kwa ufumu wa Mulungu koma ku uzimu osati kuthupirino ayi.
And so as he speaks of these different patriarchs that the Jews held in high regard, he is showing them that every one of them the Lord raised up in a covenant mercy because of a covenant of redemption that had to do with a seed that God had promised, and as we saw already, that seed was Christ.
Ndiye pangono ndi pangono mu nthawi ya makolo athu tikuona kuti Mulungu anali kuvumbulutsabe china chake chimene chinali ngati mbewu yokhazikika, chimene chimaonetsa mbewu yokhazikika imene ndi Khristu Yesu. Amaonetsera pangono ndi pangono chimaonekera chimene chinali chenicheni chofika chitaonekera.
And he gives us a pattern here of how it is we are to read the scriptures. We're not to read them just for some historic facts or to be informed. But all of Old Testament scripture had one purpose, and that was to reveal how God, because of his covenant mercies that he purposed in Christ, God directed and raised up a generation that through that generation would bring his son, the Lord Jesus Christ.
Ndiye cholinga, cholenga mau amulu buku lopatulika, si kungodzwa mbili chabe, ai, kumukuti chimakuna chika onetsele kuzimu, kuti pangono ndi pangono uchenga obu ino wayamba kufumbuluga. Ndipo cholinga, cholenga mau amulu kuti Kristu afumbuluge mau wake muchenga obu ino kwa nchu wake.
But the Jews were proud of their heritage. They did not see that they existed for Christ's sake, but rather for their own sake. That's what a depraved heart will do. It takes that glory that belongs unto God alone and it brings it to itself. Now they were already upset for that type of preaching, as we saw in Acts chapter 6 and verse 14. They accused him of saying that this Jesus of Nazareth, and that was a term of derision for them, would destroy this place and change the customs which Moses delivered us. And we saw already that was an accusation. It wasn't that he changed them. He fulfilled them. Christ fulfilled them. And therefore, there was no more need for their customs and traditions that they held so dearly.
Kumatu nchawi nene Stefano amalalikila mu chapter 7, idali yonaka nfakumudua kare mu chapter 6, limaga 14. Imena mawari pakuliti na mufa iye aliku nena kuti Yesu mnazalayo, amena zono nga malo anu, na atasanduliza miyambo, imene Mose, anaripas. Uzi mudu Yesu adaga atakwani itali, nipo Yesu ndeku kwani itali. Kwa chila mungo chonse, nipo siswa ikaso, chila mulo shina kipetele kila kuchitarila. Kwa makula mkula chonde uri Yesu Kristo atakwani itali, chila mulo jose, adali mawo kumudu ita, kwa ayuda, nipo ayudao, adali ato kumudu wa kale. Ndeka mina magala likira mchapta 7, udali wana niku kumudu wa kwa chitika kale mchapta 6.
And all through his message, Stephen shows how the people of Israel were oppressed as a nation according to God's purpose, whether it was in Egypt or whether it was in the land of Canaan, they were an oppressed people.
Ndi antu akudziko nalapansi mwachanzo mena dali kukanani padali zinthu zambiri zimene zidawa sinje zimene adatsinjika nazo kusimikizira chimene chidali kubwera kuti chimene chinenekera kumasulamu.
And you can almost hear as he was preaching on those points different ones agreeing.
Ndiye tikuona pamene mwa Stefano anali kulalikira uthenga uwu pang'ono ndi pang'ono adayamba kuonetsera chinthu chimene chidali chenichecho funika chitadziwika ndi kugwiridwa.
You see, there are parts of scripture to which even the most rebellious of sinners in their depravity will agree. They pick and choose the parts they like.
Ndiye tiwaona kuti pamene Stefano anali kulalikira uthenga wabwino ujawo anthu mwayiwo okha amasankha mbali imene amayifuna imene imasangalatsewo. Samatha kufuna kuthenga wonse kuti ulalikidwe nda ulandire ayi iwo amafuna atengeko pamene akumva posangalatsa thupi.
But when Stephen, directed by the Spirit, brought this home to them and told them, as we mentioned before in verse 51 of Acts 7, ye stiff-necked and uncircumcised.
Pardon?
Yeah, there was some noise came in there.
Yeah, somebody was opening the gate.
Ah, okay. In verse 51, ye stiff-necked and uncircumcised in heart and ears. Now, here's an important thing, because the covenant of Abraham is called in verse 8, So that means the gate is shut now?
Yeah, now it's shut.
Okay. Put a lock on it.
Somebody was opening and now it's shut.
Yeah, put a lock on it.
Okay, I think we'll try to put a lock on that.
Run out and put a lock on it.
Yeah.
When the Lord had brought in the 8 members of Noah's family, he shut the door and locked it.
Yeah.
All right. But the point I want you to see is between Acts 7:8, when he speaks of God giving him the covenant of circumcision. See, they could agree with that. They would say, yes, that's us. They said that belonged to them as a nation of Israel, when in reality, we're going to see that that covenant of circumcision didn't have a thing to do with them as a nation, ultimately. It had to do with Christ. But here in verse 51, look what he calls them. Ye stiff-necked and uncircumcised in heart and ears. Ye do always resist the Holy Ghost. And it says, as your fathers did, so do ye. In other words, he's saying, you're of the same nature of your fathers that the Lord brought into affliction because of the hardness of their heart. You're of the same mind and heart.
Ndipo mwafuko la kwao, la mtundu wa kwao, ndipo amadzirika ndi kudulidwa. Komano kuzama kwenikweni kwa mdulidwe, sikudalinga kuti mdulidwe umaperekedwa ngati wafuko, kuti anthu azinyadira kuti ndipo anthu odulidwa. Ayi, koma kuti mdulidwe umene umachitika wathupi, unali ndi tanthauzo limene amafuna kubweretse ku uzimu. Chifukwa Efeso 51 akuti, o makhosi ndi osadulidwa mtima ndi makutu inu. Mukaniza mzimu woyera nthawi zonse. Monga anachita makolo anu momwemo inu. Kutanthauza kuti kukana mzimu woyera, kukana Yesu Khristu, idali ngati mbewu imene idali yati yaenda. Anthu ati awo suka amakana chifukwa kuti iwowo anafuna kukana. Koma amatsatira zimene makolo awo adachita kalesu. Kutanthauza kuti zimayenderana mumbado mbado, woti obadwa mthupi amayenekera kumukana Yesu Khristu. Ndamawuza kuti kudulidwa kuja mbadulidwa kuja tanthauzo lake lalikulu limakalankhula zoti mkati mwanu mnenekera kudulidwa ndemiyo mumangana motengera makolo anu kuti amanganaso adatikana ine.
See, we already saw last time in Galatians chapter 3 and verse 16 that this covenant that God made with Abraham didn't have to do with Abraham. It didn't have to do with the physical nation of Israel. But rather, it had to do with his son, the Lord Jesus Christ. And it says specifically there, as we saw, and not to seeds, you see, as of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ.
Kuma tundulidwa uchasuma funa Abraham, ai. Kuma udapita kwa ana Abraham. Poyambila kumoneka ngati wapita kufuko la Yuda, limeneda limbomba ya Abraham. Kuma chikatikati uzimu suma pita kufuko la Yuda, ai. Umapita kwa mbeu ya Abraham, aminadari Yesu Kristu. Chifatika ya nengandimaka 16 akuti, ndipo malonjezano ananenedwa kwa Abraham, ndipo mbeu ya ache. Sanena ndipo kwa zimbeu ngati zambiri, ai, ngati kunena zambiri. Komatu ngati kunena imodzi, ndipo kwa mbeu yako ndiye Kristu, yes.
And you can see even here in Galatians 3 and verse 17, Paul is directed to use that word covenant. And this I say, that the covenant that was confirmed before of God, and notice, in Christ. Christ had not yet come, and yet this covenant being made with Abraham had to do with him. The law, which was 430 years after, cannot disannul it, that it should make the promise of none effect. You can't mix the law and grace. You can't mix the interpretation of the Old Testament covenants and not see the fulfillment in Christ.
Jeti kamoyo ndimaka 17 iyo, Paulo akupitiza kuti ndipo ichi ndinena, lamulo limene linafika zitapita zaka mazana anayi mphambu makumi atatu. Kutanthauza kuti malamulo asadabwere, chilamulo chisadabwere, kudali kuona kuti pangano la chiwombolo laperekedwa kale kwa anthu okhala ku dziko lapansi kwa amene ndi nkhosa zake. Ndipo padapita zaka zokwana 430 pamene chilamulo chimabwera. Kutanthauza kuti chimene chidayamba ndi chisomochi, chimene chidayamba chipulumutso chisadabwere chilamulo. Kutanthauza kuti sitingatheke kuphatikiza chilamulo ndi uthenga wabwino, kapena ndi chisomo, sizitheka ayi. Komanso palibe munthu amene akhoza kutenga matanthauzilidwe a chipangano chakale ndi kuwabweretsa mchipangano chatsopano nkuwakwanitsa kuwamvetsa. Ayi, chifukwa chimene chidakwaniritsira chipangano chakale chidalankhulaza kutsogolo, koma pamene chimabwera chipangano chatsopano chidakwanirisa zonse zimene zidanenedwa mbuyomo. Kuona kuti chipangano chatsopanochi sichimikisika ndi chipangano chakale. Auli Sitefano ndipo silifanfaniza pangano loluzika kale ndi Mulungu kuliyesa lonjezanolo la chabe. Utanthauza kuti chilamulo ndi chisomo sizidzendere limodzi, sichiphatikizana ayi, ndipo sichingasokoneze uthenga wa chisomo ayi.
What I find marvelous about God's providence is that as Stephen preached to these and spoke of them of being just like their fathers, uncircumcised in heart, which means basically they were not converted. These were religious people, but condemned. And Stephen, in pointing that out, they proved it by killing him. They sought to silence him, even as they sought to silence our Lord. But here again is the evidence of God's overruling sovereignty and providence, that with God his purpose, no man can stay his hand.
Kumabe chinthu chosangalatsa ndi cholimbikitsa nchakuti, pamene Sitefano amalankhula uthenga uwu kwa akulu yawawa, ichi ndi chitsimikizo kuti akulu yawawa adali osatembenuka mtima, adali osapulumuka. Anthu awawa adali akulu azipembedza. Ndipo popeza chipembedzo sichimva mawu a Mulungu, ndiwo anthu awo kudalephera kuti akhoza kumva mawu a Mulungu. Ndipo umboni wona kuti anthu awawo sadali anthu a Mulungu, uthenga wabwino udali wosavumbuluka kwa iwo, adakwanitsa kumupha Sitefano. Chifukwa chimene amankhula Sitefano kwa iwo chimangobweretsa ukali ndi kubwereka, chifukwa samamva chimene Sitefano amalankhula. Umungu ndi mmenenso adapangira ndi Yesu Khristu, atamutsutsa Yesu Khristu mpaka adamupha. Sitefanonso adamupha chifukwa adamutsutsa, kusonza kuti anthu awawo
he says it's always been this way. Cain killed Abel, wanting to silence him, and yet the Lord raised up another seed, like unto Abel, Seth, and from him continued his work toward this promised seed who should come, Christ. You cannot thwart God's purpose. That's his covenant. His covenant is him purposing to do what he's going to do regardless of what man does.
Mwajitazo kabwelani mungkani ya Kaini ndi Abel. Kaini adapambare wake Abel. Cholinga chimene Kaini ama mpera Abel. Ama kuna kuri mwina ama ganiza ngata ate sa joona di kuri chisabiti. Ap tandiza kuri utenga wabu ino sabiti kuna kuri kosa. Kwa wala mpa Abel amona kuri pasi za chika kumwema. Kwa mamurungu adabzutsa sowina wabwinonso ngati Abel, Seth. Ndipo Seth adadzuka adali wofanana kwambiri ndi Abel, ndipo adakalalikira sothenga monga mmene udafunikire. Kutanthauza kuti uthenga wabwino anthu ena akhoza kufuna kuthetsa kuphwasula chipembedzo, ndikonza kufuna kuphwasula uthenga, koma njira imene yonse Mulungu adzadzutsa sowina pena pake adzadzutsa ena pena pake aulalikirebe uthenga wabwino, ndipo udzapita monga Mulungu akufunira kwa anthu ake nthawiyonse, ndipo palibe chimene chidzatseka uthenga wabwino usafikire.
And we need to be reminded that what Paul writes here in Galatians chapter 3 concerning these promises, this covenant being fulfilled in Christ, he did not always believe. He was raised just like these that put Stephen to death, that opposed Stephen and opposed our Lord. He was right there with them.
Anthu awawa sikuti kunali chikhulupiriro chabe ayi, kumukulichinali chintu chimene chichikabwera chimubweretsa kutsutsa ndipo kutsutsa kumene koko ndikumene kudapangitsa anthu achakudzuka ndikuwawidwa moyo mpaka na kumupha Sitifano ngakhaleso munthu ayambo Yesu Khristu zidachita somatulu ngati umene wawo chimene chocho ndiye chidziwikire kuti uthenga wabwino ukavumbuluka kwa amene sakumva amachita chenchose kuti aphe amene akulalikira uthenga wabwinowo.
Back in Acts chapter 7 and verse 58, as they were taking Stephen out to stone him to death, it says there that they laid down their clothes at a young man's feet whose name was Saul. So God already had his next witness right there in their midst, even though at this time neither Saul knew it nor these that were persecuting Stephen. The Lord has never left himself without a witness. See, at this time when they were stoning Stephen, Paul, who was called Saul, that was the Hebrew name. Paul is the Greek name. That's why we read his name known as Paul, because he went to the Gentiles. But Saul was his Hebrew name. And he would have been of one mind with them, obviously, because he sat there. He was a ruler among them, a young man, but they laid their coats at his feet, which means it's like in Africa, the elder is the one presiding. Saul would have been in their ranks as an elder, approving at this point the stoning of Stephen and even believing himself that righteousness came through a physical circumcision and by keeping the law and by one's personal obedience.
Ndipo atatembenuka mtima Saulo adamusinda dzina kukhala Paulo. Paulo ndi dzina la Chigiriki la Chihebrew. Nchifukwa cha Paulo adakalalikira uthenga wabwino kwa Amiduwa. Chifukwa dzinalo sazolo kuti munthu wokalalikira kwa Amiduwa. Pamene ku Chiyuda dzina lake amatchedwa kuti Saulo. Ndi pamene auti adatenga zovala nkuyika mmanja mwake. Kurondaza kuti iyeyo adaliso wamkulu woyang'anira chinyamata anzake kuti azionetsetsa kuti anthu achakusunga chilamulo ndipo anthu achanda achilamulo ndiwogwisa mawu amaganiza kuti munthu amapulumuka amalungamitsidwa potama ntchito za lamulo ndipo zonse zimene adazichitapo kumugenda miyala Sitefano chani kwa iwowo zimapangitsa kulimba mtima kuti aziona kuti akukhala wolungama ndi wolungama chifukwa akukwanitsa kubakira chilamulo chilamulocho ndichomene chapatsewa kukhala wolungama.
But sometime later, not too long after this, when it pleased God to reveal Christ in Paul, he was on his road to Damascus to arrest any Christians that he could, that God had given this faith in his son to, that the Lord stopped him and revealed Christ in him, we find a complete transformation. He didn't try to mix law and grace. In fact, as we read Paul's testimony throughout the epistles, it was clearly that there is no salvation in our keeping of the law. That law has been fulfilled in Christ, and salvation is in Him alone.
Pamene Saulo adanyamuka, Saulo adanyamuka ndi anthu kuti akaphe anthu amene akulalikira uthenga wabwino kumene kuja kwa njira adakumana ndi Ambuye amene adamusintha. Ndipo Paulo atasinthidwa, sadatameso ntchito za lamulo angakhale pang'ono. Ndipo atangosinthidwa, chilamulo chonse adachitaya, ndipo padalibenso chimene chimamumanga, chifukwa uthenga wabwino, uthenga wachisomo ndi chilamulo sudzayendera pamodzi. Poyamba Saulo adali wachilamulo, koma uthenga wabwino utaonekera kwa iyeyo, chilamulo chidafoka, chikatha ntchito, iyo chisadigwitsenso ntchito chilamulo iyani. Mmene momu ndi mmene uthenga wabwino umakhalira, kuti ngati ulalikira uthenga wabwino soyenekera kumikisa ndi ntchito ndi uthenga wa ntchito ayi chito chilichonse chimakhala pachokha pachokha zinthu ziwirizi.
You can see Paul's conclusion here in Galatians 3:18. It's the same message that Stephen preached. It's the same that our Lord preached, because the Spirit of Christ was in them. For if the inheritance, notice, be of the law, in other words, by one's personal obedience to the law or being of Jewish descent, notice, it is no more of promise.
Nge tikuona mundimega 18 ya Galatia 3 yo pamene adamalizira ndi mmene Mose wa Yesu adamalizira kumaso Stefano adamaliza choncho. Paulo akumaliza choncho mvesa pa 18 akuti pakuti ngati kulowa nyumba kuchokera kulamulo sikuchokera so kulonjezana. Koma kumeneko Mulungu anampatsa Abrahamu kwa ufulu kwa mwa lonjezano 19.
I dare say that we have many today in various assemblies where preachers are trying to preach both, a little law, a little grace, a little Moses, a little Christ. And for them, they call that preaching the whole counsel of God. But that is a denial of what the Scriptures teach concerning Christ having fulfilled the law. And that Christ, salvation is by Christ. That's who was promised to Abraham when it says God gave it to Abraham by promise.
Ngeno panopa makhalitsi zipembedzo zimene zikuchita zikulalikira pang'ono uthenga wa chisomo, uthenga wa ntchito pang'ono, uthenga wa chilamulo pang'ono, uthenga wa Mose pang'ono, uthenga wa Yesu pang'ono. Chilichonse amachitenga pang'ono. Iwowa umaganiza kuti akalalikira ichi pang'ono, kumeneko ndiye kulalikira uthenga wabwino, ndiye umene udziwe kuti akulalikira mamulo. Koma pene mwenekera kudziwa abale ndichiona kuti onse amene amaphatikiza ichi pang'ono akuukana uthenga wabwino onse. Chifuwa uchenga wabwino suphatikizika, ayi. Chifuwa Bible kulankhula zoti Yesu Khristu adakwaniritsa chilamulo chonse. Kulengeza kuti palibe sukumikisa kumene ndinenekera kumikisa uchenga wabwino uwu, ayi. Uchenga ulipo umodzi wokha wabwino umene ndinenekera kulalikira Yesu Khristu basi.
So I'm prayerful that we understand that even when God made that covenant with Abraham, it wasn't in thinking that somehow Abraham would be able to, by his works, be justified. No, it's always been by promise. God made this covenant with Abraham according to the promise that that seed, Christ, when he would come, would be that Redeemer, that he would be the Savior and Justifier of Abraham and all who, like Abraham, are God's chosen seed.
Kumano tikamaona mu Bible, pamene Mulungu amamulankhula Abraham, sadamuze kurama kwa ntchito zolamulo pang'ono kuti chilungamo chikhale, ayi. Fo Mulungu adalonjeza, ndipo adalonjeza chipulumutso kwa Abraham, monga adapulumutsa, adamulonjeza kwa mbewu yako imene ili Yesu Khristu. Kurendozo Yesu Khristu adakwaniritsa chonse, ndiye chipulumutso chidali cholonjezedwe lathu kwa Abraham, komanso kwa anthu amene akakhale ofanana ndi Abraham, amene Mulungu akuwadzira amenewo. Ndiye Mulungu adalonjezeratu chimene chechi, ndiye chidakwaniritsidwa Yesu Khristu adabwera. Alibenso kutama ntchito zalamulo, ayi kwatha kudzikamira muchilamulo.
Well, let's come back here to my text in Acts 7:8 and just look at this word by word, because it says, and he gave him the covenant of circumcision. Let's look at that. What is the covenant of circumcision?
Imene akuti ndipo anampatsa iye chipangano chamdulidwe. Kuti afuna lankhula kuti chani kuti anampatsa chipangano chamdulidwe.
The first thing I would have us note is that salvation is of the Lord. It says he gave him the covenant of circumcision. This isn't Abraham figuring this out or working it out. It's God giving it to him.
Apa tikuona kuti Mulungu namene adapereka kwa Abraham chipangano chamdulidwe osati Abraham namene adachita pakanthu kapena adapanga pochina chake chokhudzana ndi chipulumutso. Ayi koma Mulungu namene adapereka kuti uyenekera kukhala ndi ya chipangano chamdulidwe mwenekera kuyenda mumdulidwe.
But secondly, and here's where men err, because it says gave him the covenant of circumcision. It's not saying that men would be saved by circumcision, but rather the covenant of which circumcision was a sign or a token. You see, this was the problem even in the New Testament when the Jews said, okay, you can have Christ in the gospel, but you still have to be circumcised. They were making salvation based upon circumcision. But just stop and think a minute. If salvation were truly based upon the physical act of circumcision, wouldn't that automatically then exclude every woman? Because circumcision is a male thing,
isn't it?
When a baby's born, if it's a male child, they'll say to the doctor, we want our child circumcised. That's when it's a male. You wouldn't say that if it's a female. But here's why God gave that specific sign of the covenant to Abraham, that circumcision would be that sign. It's because the seed that would come from him was to be a male child. It wasn't to be a female. It was to be a male. Unto us a child is born, but unto us a son is given. He's called the Son of God. So this was to identify already what type of seed he would be. They weren't to be looking for a woman. They were to be looking for a man. The promised seed was a man.
And
I hope you're seeing that the reason God gave that particular sign of the covenant was that every time a male child was born in Israel, that it would be a reminder that God had given them that sign because of the male child who was yet to come, the one to whom they were to look. But here we see then the depravity of man, because rather than look forward to this male child who was to come, they began to take pride in their circumcision. They began to think themselves better than other nations around them because of that circumcision. And that's where they stood condemned.
Antia Koma kuti mwanali yenso muna akabada kuichiuda amalamulidwa kuti azipira kundulidwa kanudule ndicho linga kuti azikumbukira ndicho chinachigati chikumbutso mwanano muna akabadwa mukamdula muzikumbukira kuti sikulina kubwera wina wake wa mumuna amene adzabadwe amene mudza mdule ameneyoyo mukangane kwa iyeyo namene akakakukulumutse kuti kuti mnyalinga chikumbutso kuti ukamamdulitsa mwana wako chande kuti uzikumbukira zoona kuti wina wake wa mumuna wabwera wakabadwa ameneyo mtakangana kwa iyeyo iyeyo namene akabwetsa chikulumutso kuti ine kulumutso.
Now when Stephen here says he gave him the covenant of circumcision, and so Abraham begat Isaac and circumcised him. You see, that's where it began. But it's found in what we read back here in Genesis chapter 17, if you'd like to look there. Genesis
17. Akulankhula kuti ndipo mulungu adapatsa chipangano chamdulidwe ndipo abrahamu adamdula mwana wake isaki atatha masiku asanu ndi atatu ichichi ndi chithunzithunzi chimene chikulankhulidwa chikwaniritsidwa chimene chankhulidwa mbuku la Genesis mutu 17. Genesis 17 verse what?
Well, we'll take it verse by verse, but you see in verse 1, look, when Abraham was 99 years old, he's already well past the age of being able to bear seed, yet the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect.
Famine Abraham anali wa zaka magumi asanu ndi anayi kuja zisanu ndi zinayi. Yehova anamuonekera Abrahamu nati kwa iye, inde ndine Mulungu wamphamvu yonse, yenda iwe pamaso panga nukhale wangwiro. Kumene tiyani ndi muone Abraham tamene ndiwori wakalamba zimoneka ngati zake zonse zatha koma pamenepo mfalme Mulungu amayamba tsopano umapita kwa kutsogolo kuti akwaniritse chimene adafuna atachikwaniritsa Mulungu.
And look how many times down through these verses it's the Lord making this covenant with Abraham. Verse 2, I will make my covenant.
Ndiyani tiyani apapa si Abraham amene amapanga pangano ayi koma Mulungu na mene amapanga pangano kupangana ndi Abraham. Chifundo ndi Mika 2 ikuti ndipo ndidzapangana pangano langa ndi ine ndi iwe.
Verse 6, I will make thee exceeding fruitful, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee. This is God's doing.
Verse 6, ati ndipo ndidzakubalitsa iwe ndithu, ndipo ndidzakuyesa iwe mitundu.
Verse 7, I will establish my covenant between me and thee. When God purposes to do something, he does
it. Chimene Mulungu wachikhazikitsa pamoyo wake amachikwaniritsa tikuona kuti apa Mulungu akukwaniritsa chimene adachiona chinenekera kukwaniritsidwa.
But as we read on here in verse 10, this is my covenant which ye shall keep between me and you and the seed after thee. It says, every man child among you shall be circumcised. You see the emphasis on the man child. When you hear that word, what he was doing was telling Abraham, this one who's to come of you will be a man-child. He'll be the God-man, but he'll be the man-child.
Kurandifaza zonda kuti Mulungu apapa anali kupereka chimachionekere kuti mwana amene atakabadwe ndi wamuna chizindikiro chimene chikhazikitsa Mulungu pamenepo.
And it says, and he that is 8 days old shall be circumcised among you, every man child in your generations. He that is born in the house or bought with money of any strangers which is not of thy seed.
Ndipo auri masiku asanu ndi atatu uzi azidulidwa mwa inu ana amuna onse mibado mwanu amene anabadwa mnyumba.
Now, the question has been asked, and this is just something to bring up since it's here in verse 12. Why the eighth day? What is so important about the eighth day to circumcise the male child?
Mwana amena anewekera kudulidwa amafunika adulidwe tsiku la chisanu ndi chitatu imene lipa ndime yaka 7 imene amati ndime yaka 12 imene kuti masiku asanu ndi atatu chifukwa chani amafunika masiku 8.
It's interesting that in God's purpose, and since then medicine has been able to prove this, but the Lord purposed it even before men discovered this, that it's a surgery, but the surgery, the best time to do this type of surgery on a male child, the safest time to do it is the eighth day. I can't get into the technical details, but even doctors today say that the body, the eighth day in that baby, produces the vitamin K and other hormones necessary to make this the safest time to do this. So it's a brutal act, if you will, in one sense, because there's bloodshed, there's a cutting, and yet the Lord purposed it not for the destruction, but for the safety even of every male child in a day where they didn't have the type of medical advancements that we do today.
Chimene tikuchiyenekera kuchiyangana chiona kuti Mulungu sadafuna apereke chisokonezo kuti awononge chinthu china chake, koma kuti kunali kukhazikitsa chinthu china chimene chinati chionekere chivumbuluke apapa nchipake tsiku la nambala 8 ndimene amayenekera kuti mwana uja amdule mwana wa mamuna.
Nothing just happens by circumstance. It's the Lord ordaining all things. But let's come back to what we see here then of how this sign of the circumcision really was foretelling the coming of the Lord Jesus Christ. What type of seed should come from Abraham? It would be a male child. You see, this act of circumcising the male child, as far as God's purpose was concerned, had no more significance or importance after Christ, the Christ child, was born. I know the practice of circumcision continues today for medical reasons, but there's no spiritual reason. There's no prophecy yet to be fulfilled as to why this ought to have to continue as necessary as far as God's purpose is concerned.
And
this would have been one of those laws or changes of customs of which they would have accused Stephen or even accused Paul later for denouncing, because in the book of Galatians, it's this very act or ceremony of circumcision that Paul denounces, not because it's wrong to circumcise babies, baby boys, but because of any kind of spiritual significance that somebody might put to it.
Anga Kristo Paulo adamu tsutsa chonjo pamene Stefano ndi Paulo adalankhula kufotokozera za kuthamphamvu kwamdulidwe ndipo kulankhula mwantimunga kumene kudapangitsa kuti akulu atsamvetsesa mona ngati asintha alakwitsa koma chimene tiyenekera kudziwa chiona kuti mdulidwe udatha ntchito wathupiriri udatha ntchito chifukwa cha uzimu chidakwaniritsidwa.
You see, when he wrote to the Galatians, this was the reason he wrote this. He said that they were so soon turned from the grace of Christ unto another gospel. Galatians chapter
1 verse 16. 17.
There were some here that were insisting that along with preaching the gospel, circumcision should be preached as well. And this is what Paul denounced. It's like people today. They say, well, yes, salvation's of Christ, but you must be baptized as well. They put the emphasis on baptism. Every religious group has its ceremonies and its rules and its laws that it adds to the work of Christ, and therein it's a false gospel.
Chimene Paulo amalalikira mu ndima ya 16 iyo imakala nkulona kuti sipamasweka sokuphatiriza uthenga wabwino ndi chilamulo ayi kapena ndi mdulidwe umumutu ndimene anthu zipembedzo zambiri zikuyendera pano pamene zikulalikira uthenga wabwino zimalalikira kuti iyayi uthenga wabwino ndiwu komabe muyenekera kubatizidwa adagwira timalamulo mipingo yambiri yayika timalamulo tosiyanasiyana ndamene kuti ngati mufuna utsatira uthenga mutsatire uthenga uwu koma musayiwaleka chilamulo aka kachilamulo kachako zimene Paulo amalankhula kuti zonsezo zidathetsedwa mphamvu palibenso chilamulo chilichonse chimene bungwe la chipembedzo imene tera kutsata ngati lufuna lilalikira uthenga wabwino weniweni ayi.
You can see how strongly Paul was directed to write it in Galatians chapter 5 and verse 2. Behold, I, Paul, say unto you that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing. Now, he's not saying if you're physically circumcised. That's not what he's talking about. He's talking about circumcised thinking that somehow by that act you are better before God than others.
Njifaka Paulo akulankhula mwachindunji mu Agalatia 5:2 imene amati taonani ine Paulo ndinena ndi inu kuti ngati mulola akuduleni Kristu simudzapindula naye kanthu sadangolankhula za mdulidwe ayi koma malankhula maganizo athu kuti ngati kuti wagwira kwa ichi ndi ichi mwachilamulo Kristu amakhautisa kupindula china chilichonse pa moyo wako.
In fact, in Galatians chapter 2 and verse 21, he said, I do not frustrate the grace of God. I don't mix it. We're not taking law and grace and putting it together. It says, if righteousness come by the law, that is any observance or keeping of the law on our part, notice, Christ is dead in vain. You make the work of Christ of none effect.
Sindichiyesa chopanda pache chisomo cha mulungu kutanthauza kuti amafuna alankhule chisomo chinalekera kuti chili ndi phindu lalikulu pakuti ngati chilamulo chili pakuti ngati chilungamo chili mwa lamulo Khristu adafa chabe kutanthauza kuti ntchito zonse za lamulo sizibweretsa chilungamo cha mulungu pa munthu ayi ndipo ngati munthu atatamba izozo ndikuti Khristu adafa chabe ndikuti palibenso chilungamo chimene chimabwera chifukwa cha imfa ya mbuye wathu Yesu Khristu.
If you stop and think about it, every religious group or organization distinguishes itself by some act, by some ceremony. It might be speaking in tongues, it might be baptism, it might be giving of tithes. The list goes on and on, whatever man can think of to add to the work of Christ. Paul is saying, by doing that, you make Christ's death of none effect. You trample underfoot the blood of the Lord Jesus Christ.
Paulo da kulankhula yapa kuti ngati mutagwirapo zimodzi machila mulo chito za mulo ndipo mazipanga ngati kuti zimenezi zimabweretsa uthenga wabwino ufika pa chindunjira pane chilungamo ndekuti mukusokoneza uthenga wabwino mwachitsanzo kandi kupereka chachikhumi kuona ngati kuti chimenecho chive chimabweretsa chipulumutso kandi ubatizo kandi chine chili chonse chimene chidalangudwa kulankhula zidutswa za mchila mulo ndikumatenga zimene zikhale mbali imodzi ya uthengano wabwino ndi chimodzimodzi kutenga uthenga mutenga mwazi wa mbuye wathu Yesu Khristu nkupondeleza kapena kuti ndikupangisa kuti imfa ya mbuye wathu Yesu Khristu isapindule chine chilichonse moyo wa munthu wochimwa.
But you ask me, you say, well, how do we know when it said back there that God made this covenant with Abraham? Here we see Stephen saying in verse 8 that he gave him the covenant of circumcision. How do we know this has been done away in Christ?
Stefano sora dalang kwenye ndipo yaka aji mna maru ndipo anapata yeye jipanga na jamu lini kuri zida kwa nini zidwa kwa njema Kristo Yesu mwenye mkono kani fusoro ndi fusa ine.
There are two scriptures that I'd have you consider as we come to conclude this message, but one is found in Galatians chapter 6 and verses 15 and 16.
Palipo mawa awili amene tufunati wayangane ma vesa awili amene tufunati wayangane pamene tufunati kaombe mkota tipele ku mapeto amonga ku Galatia chapter 6 verse 15 and 16 says ndi pakuti mdulidwe ulibe kanthu kusadulidwa kulibe kanthuso komatu olengedwa watsopano 16 ndipo onse amene atsata chilangizo ichi mtendere ndi chifundo zikhale pa iwo ndi pa Israeli wa Mulungu.
I don't know how it can be any plainer. It says in Christ Jesus, this is that man child that came, and they did. They circumcised our Lord the eighth day according to the law. That's when they brought him to the temple to as was done customary for children that the male children that were born, there was a dedication sacrifice that was offered, and Mary and Joseph brought him. Not that Christ needed sacrifice, but this is how the Lord ordained that it should be done. He was born, he was made under the law. But he's the fulfillment of that law. And therefore now in Christ Jesus it says, neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision. You see? But a new creature, a new creature. That doesn't mean I'm new in me. What it means is the new creature is none other than that the church. It's what God has brought forth from His Son that is that new man, you see, where there's neither Jew nor Gentile, bond nor free, male nor female, but all one in Christ. That's what God has done new.
Ndiye chimene tikuchiyang'ana apa pamene Yesu adabada wakhanda wa mwamuna adakwanitsa masiku 8 anenekera kuti apite kumdulidwe ndipo adamudula kumudula kumene Yesu Khristu adamudula kunali kukwaniritsa chilamulo chonse ndipo Yesu Khristu amadulidwa adabadwa omvera lamulo ndipo amadulidwa monga walamulo koma adatha kudulidwa monga walamulo zonse zidakwaniritsidwa mwa iye Yesu Khristu mchifake ndimeke ya 15 apamanamkhula kuti palibe mdulidwe ulibe kanthu kusadulidwa kulibe kanthuso kumati wolengedwa watsopano akamati wolengedwa watsopano amalankhula chani amalankhula church umene ndi mpingo wake umene wowo ndumene umakhala wolengedwa watsopano kutanthauza kuti kudulidwa kwa Yesu Khristu kunali kuthetsedwa kwa chilamulo komanso kukula kwa Yesu Khristu kufika kuti wakafa pa imfa yake ya pamtanda anali kukabadwitsa chatsopano mpingo watsopano udabadwa pamenepopo utatha kubadwa mpingo watsopano sumveraso chilamulo ndipo chilamulo chilibe mphamvu yowulamulira mpingo watsopano chifukwa adaubadwitsa yekha adaupanga yekha adaumalizitsaso yekha.
And you can see in verse 16, as many as walk according to this rule, what rule? being justified in Christ alone. Peace be on them. We have every reason to believe that when Christ came, lived, died, and rose again, he established that peace between God the Father and those that he came to represent. And that's the true Israel of God. It's not those that are circumcised of the flesh that are Israel. The true Israel of God, that new creature in verse 15, that is the work of Christ's coming, living, dying, rising again, peace be on them. You see, we don't need other experiences. That's why when people talk to us about, oh, it's all right to believe in Christ, but have you spoken in tongues? Or it's all right to believe in Christ, but have you been baptized? That's all adding to the work of Christ. It's Christ plus nothing.
Ndipanga ndimaka 16 mina kuti ndipo onse amene atsata chilangizo ichi lachiwana ndi chilangizo lachizungu amati chilamulo chilamulo chake ndi chiti choti Khristu adafa ndipo adafera anthu ake ndi kuwapulumutsa sali otsatanso chilamulo mtendere ndi chifundo zikhale pa iwo amene wowo ndi pa Israeli wa Mulungu akamati pa Israeli wa Mulungu aunena kuti saukambaza Israeli amene amadzitamandira chifukwa cha mdulidwe ayi kuma urantazo za Israeli amene ndi mpingo watsopano umene kulankhulidwa pa verse yaka 15 kuti komatu wolengedwa watsopano ndiye watsopano uyuyu wolengedwa watsopano amene ndi mpingo watsopano amene yoyo na amene chifundo ndi mtendere zimafunika zikhale pa iyeyo chifukwa amene ndiye Israeli wa Mulungu amene Khristu adamufera pamene zipembedzo zimadalira zinthu zina zotamandika kuti kumwe mutere chafumi muzipangapo kapena ubatizo mutsatiko ubatizo chani zonsezo zidakwaniritsidwa muifa ya mbuya wathu Yesu Khristu ndiyeno adakwaniritsa zonsezo amene adapa olengedwa kwatsopano ndi okhaokhaa amene Khristu adawafera ndi kuwapulumutsa amene wowo ndiye mtendere wake umayenekera kukhale pa iwo chifundo cha Mulungu chimakhala pa amene wowo osati amene atama ntchito zalamulo kapena mdulidwe wathupi ndi manja a anthu ayi.
You see, before Christ was revealed in me, I was just as guilty as these today, running around telling people what they have to do to be at peace with God. For the Jews, it was telling people, unless you're circumcised and brought into our rules and laws and regulations, you can't be saved. That's what they preached. But that's how we catechized people ourselves. We'd go out in the neighborhoods, we'd go out in the streets, and we'd tell people, now if you want to get right with God, first thing you have to do is say the sinner's prayer. And then you have to come join our church and you have to be baptized and then you've got to learn all the rules and regulations and become just like us. So we were doing the same thing. But oh, the joy when it pleased God to reveal Christ in me and show me that my peace with God was already established in this one, the Lord Jesus Christ, and in his death, and that righteousness imputed alone. That's all my salvation. Peace be on them and mercy upon this Israel of God. I'm thankful to be of this Israel of God, not a physical Israel, but one where Christ is that head.
Koma chimwe mwechanze chimabwera pakuti pamene patakondweretsa Mulungu kuti avumburutse mwana wake Khristu kuti aonekere kwa ineyo ndidasinthika ndipo Mulunguyo adandiyikiratu ineyo kukhala mu Israeli watsopano amene si Israeli monga mwa mdulidwe wathupi wa manja anthu ayi koma mdulidwe Israeli watsopano amene adamupanga Yesu Khristu ndi kumgula ndi kumpulumutsa ndiye uthenga ucha ukavumburuka pa iwe ukaonekera umayamba kukumbutsa kuti iweyo tsonotu Yesu adakufera adakupanga kale kukhala Israeli watsopano iwe ndiwe munthu wa Mulungu siuyenekeranso kutama ntchito zalamulo izi ayi zilibe kanthu mu mfumu wa munkhani za uthenga wabwino kwa munthu wochimwa.
But again, how do we know that Christ is the fulfillment of this covenant of circumcision? We saw it in Galatians 6. We know because Scripture says so.
Nkhani yake timepeza muthenga wabwino a Galatia 6 amalankhula zimenezo zonse chifukwa Bible idalankhula ifeso ndeneka kukhulupirira choncho.
This was the message that Stephen was preaching. This is the message that Paul declared. All of the apostles, any that are taught of the Lord, they declare this message.
Undu uthenga umene Stefano adawulalikira ndi uthenga umene Paulo adawulankhula atumwi onsenso adalankhula chimodzimodzi uthenga wabwino wa mtundu ngati uwu.
But where Galatians 6 is the declaration, here in Colossians chapter 2 and verses 8, you can read down through verse 15, is the explanation. I'm thankful that the Scriptures explain these things so that as the Spirit teaches us, we can be assured even more of the truth of what we're reading.
Galatians 6, Paulo adalankhula kwa Koloseso mutu 2 ndi mega 80 kulengeza 15 akulankhulabe apapa patilimbikitsa kuti uthenga wabwino udalankhula ndi umatipatsa kumasuka umatipatsa ufulu ndi mega ya 80 utsika mosi Colossians 2 verse 8 says penyani kuti pasakhale wina wakulanda inu ngati chuma mwakukonda nzeru za kwa nzeru kwache ndi chinyengo chopanda pache potsala mwambo wa anthu potsala zoyamba za dziko lapansi osati potsala Khristu pakuti mwa iye chikhalira chidzalo cha umulungu mthupi ndipo muli odzazidwa mwa iye. Iye ndiye mutu wa ukulu wonse ndi ulamuliro amenenso munadulidwa mwa iye ndi mdulidwe wosachitika ndi manja mavulidwe athupi mu mdulidwe wa Khristu popeza munaukira munayikidwa mʼmanda pamodzi ndi iye mu ubatizo momwemonso munaukitsidwa pamodzi ndi iye mchikhulupiriro cha machitidwe a Mulungu amene anamuukitsa iye kwa akufa ndipo inu pokhala akufa mzolakwa ndi kusadulidwa kwa thupi lanu anakupatsani moyo pamodzi ndi iye mmene adatikhululukira ife zolakwa zonse adatha kutifanizira chapa ifecho adatha kutifafanizira chapa ifecho cholembedwa mzoyikikazo chimene chinali chotsutsana nafe ndipo anachichotsera pakatipo ndikuchikhomera ichi pa mtanda. 15 atavula maukulu ndi maulamuliro anaonetsera poyera nakagonjetsera nako. 16
So there's a lot here, but let me just summarize. First in verse 8 is the warning against men's traditions and not after Christ. That's pretty simple,
isn't it?
And the sum of everything is in verse 9. In him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. That's God in the flesh. That's who this man child was that came, Abraham's seed.
Ndiyeno, mungimeka na ini pamene pali uthunthu wina amene akuti pakuti mwa iye chidzalo chikhalira chidzalo cha Mulungu mthupi apa ndiwona kutanthauza kuti Mulungu anali mthupi amene ndi Yesu Khristu.
And verse 10 sums it up. Ye are complete in him. There's nothing to add. Either his work has saved us or we'll never be saved.
Ndipo ndimeka 10 akuta kuti ndipo muli odzazidwa mwa iye kutanthauza kuti palibenso kuonjezera mwina muli monse chonse chimene chidatha basi palibenso kuonjezera ngati ndi osapulumuka ndi osapulumuka.
And people ask us again by what authority we declare this to people because they're all bound up with their tradition. Well, here it says, which is the head of all principality and power. When you're in Christ, you are in the head of all principality and power. There's nothing that can come against you. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus.
Bible imalankhula kuti palibe chowatsutsa onse amene ali mwa Khristu Yesu. Anto na kwenye kufuza ni mafuzo. Hapu mzimene zumba nzitenga kule. Aika, tima zitenga mambu ya watu Yesu Kristu. Jipo jipo mbrungu adala nkula, anajipereka. Jipo onsa mene, alima Kristu Yesu. Ama inekila kula likio tenga mene oo. Palibe sojo watuta, ama ula kikila jimpambu.
And here's the beautiful thing in verse 11. In whom also ye are circumcised. So, we are of the circumcision, not a physical bodily circumcision, but with the circumcision made without hands. Now here's the beautiful thing right here in verse 11, I don't want you to miss. You say, well, when were we circumcised? Well, here it says, in putting off the body of the sins of the flesh, but that's not you doing it, by the circumcision of Christ. In other words, when Christ died, there was a putting off of the sins of our flesh. Just like in physical circumcision, you cut away the flesh. When Christ died, that body of sin was put away, cast away. What do they do with the foreskin? They throw it out. It's gone. It's done. You don't go chasing after it.
Yeso Kristu sonaye mwini pamene amafa anali kukati dula ifeyo. Chipo anali kukati tsachimo limene lidali ndi ife kulita ya kutali. Kwa hivyo mwonga kakubwa amakata ya kutali kama dulidwe, limene so chimo lita chokera paine, nuta hivyo kutali. Mene mwomo ndipene nita dulidula mwuzimu kwa.
And it says they're buried with him in baptism, verse 12. Here again, there's just enough in the Bible, the way God has written it, to ensnare men. Because they see that word baptism, and they say, aha! So that's what's replaced circumcision. And that's how the body of the flesh is put away. It's in water baptism. Oh no! That's not what that says.
Mwokeza, muna hiki duwa manda kwa mwote ndiye mubadizo. Na mwote, hee, leo ni mwote kwa kuru ratuwa kuti. Mdulide watu mwote kwa mwote mubadizo wa mazi. Ano ama ngano mubadizo wa mazi yo, ngani msampo na sasindikesho onadi. Chimene shiri mwote ni jenisho chopano.
You see, verse 12 is a continuation of verse 11, that the body of sins of the flesh by the circumcision of Christ buried with him in baptism. That word means in his death. His death was a baptism of fire. It was God immersing him in under the wrath of his justice to put away the sin of his people. That's the cutting away of the flesh in the baptism of his death.
That's
simply saying that everyone for whom Christ died, that putting off of the body of sins of the flesh happened when he died. In other words, I wasn't even around yet, and this was done. And I was buried with him in that death, and also risen with him. It says through the faith of the operation of God, but that could also be translated the faithfulness of the operation of God. God was faithful to accomplish in the death, in the person and work of the Lord Jesus Christ, all that was necessary for my salvation.
Ada ndeizizi zimatheka mwa machitidwe achikhulupiriro kutanthauza kuti kumapatsidwa chikhulupiriro chimene chimakhulupirira kuti machimo wako adayikidwa pamodzi mʼmandamujamo pamene chikhulupiriro chite chayamba kuonekera machitidwe achikhulupiriro mwatitunga tumenewo pamenewo mamba kuzindikira kuti udadulidwa nawo mu ifa ya mbuye wathu Yesu Khristu munthawi imeneyoyo pamene Yesu Khristu amapachiridwa pamtanda.
So you can see that when God made this covenant with Abraham and what Stephen calls the covenant of circumcision, it had to do with Christ. First, that he would be that male child. But secondly, just as in circumcision, the cutting away of the flesh, it would be through his coming, doing, and dying, the putting away of the body of the sins of the flesh by his death, that his people would be saved. That's pretty simple, isn't it? If God gives you eyes to see.
Now, again, verse
13, you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, that's talking about our corruption, notice, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. I mentioned already how some interpret in verse 12 baptism to be water baptism, but there are others that interpret it to be spiritual baptism. In other words, when it says here in verse 13, he quickened, they say, aha, so circumcision is regeneration. It's when the Spirit comes in and converts your heart to Christ that you're circumcised. But that's not what it's saying. I don't know how it's translated in your Bible, but it should be exactly as here. It doesn't say, hath he quickened one at a time. See, that would be conversion. We're not all converted at the same time. Here it says, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. When were the Lord's people quickened together with him? It's when he was raised from the grave. When he rose, that's what the word quickened means, to made alive. When he rose, we arose together. And notice, having forgiven you all trespasses, Christ would not have raised from the grave had not our trespasses been put away there then and completely, you see. That's where the body of the sins of the flesh were put away, there at the cross.
Chimene tenekera kudziwa mu verse 13 ikutanthauza kuti ifeyo tidaukitsidwa pamodzi ndi Yesu Khristu nthawi imene Yesu Khristu amauka kwakufa tidaukitsidwa pamodzi ndiyoti machimowo adachotsedwa nthawi yomweyo sachotsedwa machimo nthawi imene munthu wapanga chisankho kapena anthu amatopanga chisankho pamene machimo ako amachotsedwa ayi koma tsiku limene Yesu Khristu amafa adafa ndi machimo akowo nthawi imene amayikidwa manda adayikidwa pamodzi machimo pamene amauka machimo ako onse adachotsedwiratu kale nthawi yake ndi yomweyo nthawi yapamtanda pajapo nthawi yaukukatsidwa kwakufa osati nthawi imene munthu akupanga kumtsogolo kuno ayi mamunthu saura nthawi zachoncho.
Where were sinners justified? Where is the true Israel of God? Where did their circumcision take place? Well, verse 14 says it. At the cross, blotting out the handwriting of ordinances that was against us. See, that's all part of the cutting away of the flesh. Anything that stood against us, which was contrary to us, he and took it out of the way. That's a picture of circumcision. What? Nailing it to his cross.
ngekodi ochimwa amakhulukidwa poti ndipoti pamene pamachotsera machimo a munthu wochimwa ndimaka 14 kulankhula kuti adatha kutifafanizira chapa ifecho cholembedwa mzoyikikazo kupandanthauza mdulidwe wa manja umenewo chimene chinali chotsutsana nafe ndipo anachichotsera pakatipo ndi kuchikhomera izi pa mtanda kulandaza chonse chotitsutsa chidakhomeredwa pa mtanda ndipo chidatha pa mtanda silikhalaso ndi china chimene chikhoza kutitsutsaso ayi
the work was finished there
ntchito idamalizika pamenepo pa mtanda.
Well, there's a lot more there, but you can see, just as the Jews confided in circumcision, you've got some today that would say that circumcision is water baptism. Some say it's baptism of the Spirit, but both are wrong. It's the work that Christ accomplished at the cross that is our circumcision. In fact, verse 11 says that, in whom also ye are circumcised, with a circumcision made without hands. That's the work of Christ. We have nothing to add to it or take from it.
Monga ayuda ali chodzira mandira makambaza ndulidwe wa manja apaso ndimenesa zimbedzo zina zimankhula za midulidwe ina imangana kochira bulo china komatu ndimayake 11 ikulankhula ndimaka 14 yakuti amechikhopera pa mtanda chimene kuchitsimikizira mundimayake 11 imene amanena kuti ameneso munadulidwa mwa iye mwa ndi mdulidwe wonse chikira ndi manja kuti mdulidwe udatheka chechose chidatheka mu ifa yake yapa mtanda sitisowekaso kudulidwa sitisowekaso kumvera lamulo ndi pefulu zedzi
I'll tell you that while this is the truth, yet it does bring men's opposition. It did for our Lord. It's for this that they crucified him. It caused Stephen his life. They persecuted Paul, chased him. But I'll tell you, it's going to be the same thing today. Well, we lost our connection, so I'm going to go ahead and stop here. Prayerful for those that are following online as well, that the Lord bless His Word, His Gospel to our own hearts, and give us eyes to see Christ and Christ alone.